Chineke onye kere mmadụ, ịhụnanya gị dị ukwuu, ma ụwa niile juru n'ajọ, ịkpọasị, igbochu, igbu agha. Ekwesị anyị na-ewute anyị n'obi, onye nwe anyị, zọpụta anyị, biko nna, mere anyị ebere.
More music at ibosongs.com.